yande sappo jeddi min ta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde kor jam woni mo handa talata no gay lewru fevre 2009 e nay kibaruji di yanda ni en puddan go fu hono mobirde cede de leydi Niger wieten FSSP ko wonno darani gam batte alle wal tudde on fawar jollam leydi ndi endam be kokki sogeji leydi ndi mobilaji biyetedi Toyota hambre e chapan de jeego dundu kon en nanano dum warri non ni fawar jo sendi ka gon e do ho inde hore mudum sardobe leydi Niger biyetedo Saman kandu konda jami kerol himbe mon kirtobe tawabe ele fedete ne kolte fede na fawar anya wurto lawlaw le majum e kalna dum sabbi ni fawar jondu konda yewtere men pinande studio kalangu yaran en to enna sansan hausa nokto taweten fedde rewbe gollobe wietende alkawali enum be golle golle mabbe sumana amadou janganta habaruji fulfulde kor jamon e modom gofu yorno birno men puddirani ko watto mobilaji Toyota hembre e chapande jegom kamono ko hono zundurku na mbiendu kon nani hono desirgal cede ko wonno hawr cede leni je ko te FSF SSP ko bibe leedi wonno hawrno hokka du enda kayen woni ko be ko codi mobilaji gam batta ale sogebe ko kadum wallite golle mu en warade no wodiri fu dun du kon be gadi dum batu kenyande enan do galle nyemey secrétaire général ministère hawjin fil ko dart denagu leedi sogeji kanyum woni ko ardi o do batu jabugol mobilaji hemre e chapande jeegondi enda wonno ko fawar jo ANP fedde kokkor kibar leedi Niger wurtini hande ne enda nani faande en fedde be tende Saman Saman o ko nan kan wonno hono sardobe leedi men Niger syndicat mu enon ɓe mbi kamɓe ɗo keddi himɓe tawle syndicat mabɓe wonɓe no golla e le comité kawjiɗo fi ƴewtinagol e jabtugol jawdiji jogiraɗi ko wala e dow lawol ɗum ndu kon noon intérét kol defnaɓe fi ko nandi ɗu kono fande ko nangoto itteno e dam ɓe mbi himɓe mabɓe mburto nder nde ɗo fedde kamɓe Saman o ɓe kaali ɗum e le haala kaɓe gaɗi ɗum ndu konnon ni ɓe mbi saabu ɓe nani hoorejo kol def on e dam no ɗon no waɗi laabi gam batte alle jaɓitade talki goɗɗon tawa toyno cuɗɗi saria ndenene kadi ɗum ɗo woni koɓe kaali ɗum ɗo haala mabɓe kamɓe himɓe sarɗoɓe enɗa ni waɗi caggal bal ɗiɗi ko baro kam wonno du konna ni avocat en ɓe leydi Niger kayen du konnan dere kena haali haala kol def ɓe mbi ilnon sappo e jeɗɗi leru février koɓe gaɗa haala mabɓe ɓe mbi ni hono kol def o enɗa no nodda himɓe no nanga woɓɓe no ƴantina himɓe goɗɗon no kalde e mabbe ba avocat benno dum jingono benno fottay talkidi kubayno wodiri nden huno ko lati du be gadi noddangal ko wotte dum accanoma do ko yaawi dum wonno ko wonno wade ko wala e do lawol non ni faarje le kibaruji di andani hono himbe wodube gesse mu en tawade e le nokku to faarjo ni hoggo sogeji wietem almahaw gondo golla don der gallure walam be bi hitan hikande be awan gawri der gesse mabbe de sabbe galana be awa duubi di fu ya yebbu kadi goto e mabbe nani ko halni bandi min gomey Eliasu e do fi o enda gumande
neji giiru kulu
be bi to min dem gawri gese amin de enda kambe ko katta min gawri di enda duubi didi ni miden kedi min demay min kokkaka gawri di de hikka imbe funo go dungu mo Allah yari deni to bama fu min awan gawri am deni dum e baylay wala ko wawi haddo demi awude gese mayde funo go dudi min baraka min bawa dum jodade gese de dema ikka ya Allah jemi
e jini ko der woni o mo
nanene kay ni on nani o do demo goto halde bandi vita kena gumandey Ilyas to enda walam nonni fane hitande fu noga leur février kedi le duniyaaru fu no waɗa battu e dow fi ko darta saria pocciiɗo nde ñalandu konna ni nanga kana illunoga e jeego lewru novembre duuɓi nan e noga e jeɗɗi fedde le duniya mawnde en ele hawride mum kam won ko waɗi ɗum ɗum wonno oni noonni oni wi saria pocciiɗo kam wonno no watte ko tawe himɓe fonde e saria fonde du konna ni e hakkeji muɗum en himɓe ɗum du leñi laato du konna jama aje tawe neɗɗo fu hokkama geɗu mum laatade ɓi adame on enda tawi ɓuri nuggol waɗa e nder majjum tawi du fawar jondu kono oñu oñu waɗa ele sariyaji ɗi ele keere duniyaru fu ɗum saabi ñalande nanga non noon fahande himɓe darniɓe yitugol hakke ɓiɓɓe adamaɓe ɗo sawtu fu eɓe kaala haala hono rafi sariyaji e oñugol sariyaji e wadde sariyaji bonɗi hunnoon ko laati no wonno waɗa tampereje sanne ele duniyaru nenne kamɓe ɗo satu fu ebe mboyto mboyri waji koto ko tawe dum moddina fawar jolle kibaruji di andani ene njaaton andani tesawa tawa kana to andani leydi maradi nokuto fi jangino sukalu ndewoy der departement enda beyde ke sanne wadi sembe dum du kondani kerol himbe latibe be fi jangino yewto fuun ko wadi ballaga mudum hawtade bibbe wuro dum wona ko madame mohammedo biyetedo sauda o andini bandi min biyetedo faande habiba ahmed kanko on du hawji fi ko dartu jangino sukalu ndewto enan tesawa
il y a eu une réduction des disparités
oitari hebama far bangire fero dirol gongol hakune jande bikko de way e bikko goro der laddeji e der ngalluje fu saru suji kawji de fi jangino lokolli ko jaaki yeso no woni no hebo ko der sukabe lokol herme chapande nay e jo fu no bikko de way denne jaaki yeso hebama ni ko fero diri e dubi bittidi hakune jande bikko de way e bikko goro min gadino eto do jande mabbe ko lebbi tati der sukabe lokol dewo ujinere e kime jeddo e sappo e jeego o ujinere e herme e chapande nayo kamben kebi jaaki yeso pecce chapande jeego e jeego do herme
to de 66.90%
yen tom maradi ngarte region mo doso dum du konanto te koy golo do wonato hawrugo wadi ase jabbi do sappo e jet lewru fevrier du enda de hawrindu kona wada kana gan jeewdi noto ko tawini hono jande hebaama gassi sane e fawar jondu kon nan jonde lobbere hawta du fa hande nuy watta ko himbe hebu bakko e hebe enna kande hebe jabbitar lobbere haruna umaru kany o wonno hono won faande ni horejo fedde hawjinde hono golla ngada ngal nan ko halni barham hasumi bandi min tawa to enda
but woni o ke sintina dayni yak
batugu woni arande ko dum won idum wade der commune mo koy golo gandeni jaaki yeso yida der lady sai himbe nangu tiri wodi laato go denko fami dume woni sadarmaaji gondi do en wadi meri mawdo mo koy golo e jowurobe e horebe kawjibe fi janginol gol e sukabe lokkol mabbe minen kawri min gada joda kale hakkune amin ko watta min keba labi burtordi do fi labi janginol e fi denako minen gidi godube bawde be balla ganjaki yeso hebo wadi min kawri be himbe min kalda gandeni jonde lobbere wala hakkune himbe na jande lobbere wala ba miliyaruji foti leydi koy golo wodi dun nafata
miliyare gugusam asimo
nan ni to wadaki koy goldo en dan dun wonno tendan leydi tagazar kandu kona rew mudum ko hefu wi amari matana wuro dun latake sakulla samu sanne sabu hono dun waddi jati radio dalal goldo e studio kalangu kanyum e fawar jondu kona ni sawara mawdo mo ko sebe leydi enda be ngada hon pirto ko e tindi do majjum rewbe habani ya yalla torore rabi adum kan wonno tatabo mer mo to enda be yara nan ko hani sayidi abdu wendita
sanda kulka igogo sadar mafu ko be gon ibe gi'a handen rafi andalno gandeni jomun no andi ko deni jomun wadi dun dun latanto jomun sadar magon watta dun ne nyaman degi demmun e ko joni kauta demmun no wodi yeyrabe godube andal do fi beyngu ballobe rewbe dima illa debbo mati ngata were e noddete no suka on wontidi fu be paman kambe nangata ko debbo on heba rima jam hesewo no wodi suka e dinki linyo koyde mun na juude mun deni jomun wari loktorode fu no heban ko yirnan dermun deni yottake jomun wauta rima ni hore mun kambe lilita jomun nyamey gan gollani handen e yeyrabe godube andal do fi dinki ki acca nay suka ben andal gal be godno gal denne no tirsi himbe tiida e jaaki loktorode
harfilla fina taadu ko nan tokkube toru be leydi birning oni dum woni region mo tawnani kamedo assesapo e lewru fevrier ndu ena wonno ko be ngada hawrine mabbe gom le hawrinde ko be ngana gam batta sigilaade hono batta mabbe ko be ngatto hitande war hitande kambe torun kobben batta mawdo do wadi tawna lewru fevrier dum e balde mudun noga e nay jonno be ngone sigilo faana wodi yerno ibrahim dagal latir kany e goto no e wombe sigilo batto ena halani asman musa arzika
min gadam batu ami aran jeddi lewru balebe du endan minen be julata to kube toru jeyabe da grika min garan hawrude wadude batu gu endan min nyalla miden yewtino no hitane de endan wadiroita min banginanta don du neddo fu sai to min gadi batu mangu gun endan laso enai lewru tuba kobe min gadoita batu gu endan ledi meden no tawadu der wakkati mo himbe kani duade ko yirna hebo himbe duo ela jonde jan hebo der mayri dun du woni ko min ardini alla jippina rikum min keba no min jogoro koreji amin alla hisina himbe du torra e kobe kula fu min anda konu min gida ngudu
mu ba musaba da yaki ba mu san yakin
nan nar fi la fi joy pirto baldu ko nan league super league mo leydi niger latul bal noni kan non e hore mun nyalan sappo e jeego berne en wadama AS fan kanyum wonno fedde wonde fawar joni hore e pelle de fu gam wodina tobbe chapan tati e jeetati AS ni jele kanto kino wodi chapan tati e go'o noni AS gar national no wodi nogay e jeetati kawantata bel noni tati burde fu hono de kebe sembe sanne lawngo kawno Irana FC no wodi tobbe sappo e nay ako kana kanyum espoir du goti fu no wodi tobbe sappo e tati far jido du kondani mitodo Jibo Abdul Aziz kandu konda hono sukano mo yota ki kilo chapan joy kandu hebi tamal ngal kireri ko jido ko wada ko entira Africa Cup to end Algérie du United Noga en nay farafilla hono dogino village dum Zakari Jibo kamoni ko hojita horejo de do fedde dogino village le Niger assez o dum waddo endani galli nyame dum du konna o jotto wadde don en dubi nay o malami dum njotteke e yewtere men pinno hande en janton sansan hausa fanji en wono federe wetal al kawali to rewbe gonno kawr ko to chapan tatto no wada golleji nyemintinidi e golleji di konno walla be keba ko be jogiti wodi be ngada wutugol e nokkuje loktoroje ko nandi e mudum leleedi kurtay non dum won ko dum tawa Fati Abdou Mallam kam woni horejo de do fedde nani ko andini bandimi Umar Hamakar ko yano ton jonka e wolandiri Asman Sine halaka
Sansani Hausa Lady Kurte Tawaden Rebe Sansani Hausa Leuru Juin Hitani Dubi Ujuna Dit El Laso Ego Kingi Alkawali Fedde mu en gollude hebe ko humtira hajuji mabbe Fati Abdou Mallam famtini en ko sabi fedde de enden singa
ko wa'i min cingi fedde de ni woni min keɓa min gaɗa golleji amin no minen woran jeeɗiɗo no min gaɗi kawrital gal ngam nawɗum na belɗum de ni wari ɗum laato goto hakkunde amin ɗum kam min gatti yeeso waɗi min cingi groupement
o alkawali fedde rewɓe Sansani Hausa de enden Allah e ballagaji pelle balliroje e ko rewɓe ɓe enden e ko'e mumen kawrata walliriɓe keɓa gollude ɓeydude keɓal maɓɓe e moƴƴinde du batamaje huɓere maɓɓe e loktorore maɓɓe de enden
wallahi for groupement rade
mi natana nder groupement on ngam mi yi'i himɓe fedde den no nangotiri sanne iɓe pamrodiri du ɗum kam beegini kam waɗi natumi mi yi'i nafakaji kewɗi ngande ni ko weli na ko metti heɓi neɗɗo himɓe groupement on no garatto neɗɗo de ni gollal no wodi kam en gollata iɓe ba balla neɗɗo denni ɗum no nafaka mawɗo
wodum nafuba mbato
Safiya Seibu duuɓi capanɗe tati wi'i natol fedde de enden nafi ɗum nani ko o wi'i
nafakaji ɗi min keɓi projeji gongari ɓe ballirimin dabbaji ɗi min durata minen jahadu nder loktoroje min buwowa jeɗɗiɗe fu minen kawra min kokkodira andal nde ni batu ummake minen ballotira minen godi kesuwal komin gattata ceede dow inde groupement on talata fu minen kawra min gatta ceede no wodi ɗe min desata e ɗe min gaɗirta muraduji amin
himɓe Sansani Hausa alkawali fedde rewɓe de enden ni latanake ɗum en weltare ngam nde walliri laaɓal heɓo nder huɓere maɓɓe de enden Allah e sigila wuwa lamnude nokkuje mo rewɓe ɓe enden gatta jeɗɗire warde jeɗɗire fedde de du firti lawol heɓude galɓe gaɗa humtude hajuji
dow yewtere pinnongol ni won ko fawar joni kono kibadi e fulfultili hande nde endani atalata mo ñalluɗen o endan noga lewru février dumnae noga e nayyi kedi ɓe nanɗon daaɗe mumen e ley fulfulɗo endan fou hawtade mi hoorawi to assalamu aleykum mbalento jaam waali mi accidi e Moutari Mouhamadou gam batte wadde kano kibaruji e hawsankore